You're now listening to Big Paul Gravel Road Mixtape.
Big Paul.
Download and you don't feel like you go to the number.
Eyo ni nama do ndi luso apanda tsadi fuso ndikasi ya kuyimba ndidya chani ndivala chani ndipeya banji mabil pomwe bali nkawa ndimabweretsa mafil bali chidani ndimabweretsa ubale sono choda pwisa music ya low ndali ngati kota system ndikwa ma artist omwe kusangana mitundu nje wa trumbuko yako lomwe
Parade yesa kuti pasako chance Malomo titukula kuti gwesela pants
Monga artist zima ndigwesa ulesi Malomo ndipushapo kuyanga na muwaleti
Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba, ndijachani Kuti pata unipafunika mapulani Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba
Ejo tiziti ndi sanje kapena kusipo panza Nwa kafuna kola bumuma mutenga zoba Kumucha jatola pena muma mnyosa Musamu kone chochika na chukila paine Vuto lili kwa tikuno mablomoras Sali serious kwa mabukaming ango toja Siku mawuka blow and didola makala focus So never back down menye sandu lindi hopas
Parade yesa kutipa sako chance Malomo titukula kuti gwesela pants
Monga artist zima ndigwesa ulesi Malomo ndipushapo kuyanga na muwaleti
Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba, ndijachani Kutipata unipafunika mapulani Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba, ndijachani Kutipata unipafunika mapulani
Ndika menya show ndi mashalila dola Mkudidenga ngadi ndi mavolo ndiyo sandi kola bola Mkumelela, gulula mapolela Kutulu za aba mubasi mkundipenela Muku wona ngati kuimba ndisewelo Boleba nyimbo zisindi makona tulo Masu sindi mangu vaya chabe ku studio Ndalama nyima vuta mpaka kuli sazifuyo Kuye sesa kuti mpaka ziteke Nyimbo za tuzimu kudulani ulo siveke Niluso la tutipo shabe ulo muleke Mpaka tizavi moyo woku koma ngati keke
Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba, ndijachani Kutipata unipafunika mapulani Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba, ndijachani Kutipata unipafunika mapulani Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba, ndijachani Kutipata unipafunika mapulani Ndikasiya kuimba, ndijachani, ndijachani Ndikasiya kuimba, ndijachani Kutipata unipafunika mapulani
Shout out to the born famous Nulu Tulu D-Dush Low Necks Kuma Sewila DC Blonde That's the story you know Big Paul
Download and ndiku mvela nyimbo zaba mwamba Malawi wanga
What up young Kisa
Thank you for listening to Big Paul Gravel Road Mixtape.